kusinzana nabo mama namu akuchai nechokulya wamaro kulya o mama namu ibaza natagura weso wanyange nayo se kale mwabazi bukabambi mukola nsobi osano yambe kumame mirima waka yenkola yobutomulunje ibaza tebe omwana obutomugo
ayagalwa omwana obutomugo ayagalwa nyina
koyagala ofune birungi
osaniro kuba obugombe ibaza tebo
agenda mbiro aleme kutuka leti jabasoma baba some sana bongo tusoba kuzangako mama watali manyia bamuzaddewo atebwa bamukira safu banasoma aliokasanyu saba zadda bamuwerera bamutako kukureke nazanyako ngali nabatabalunja bamufanana banne naba wakukechi jaliddeko yenkola yomuto
Bambi bera.